Mwetoyengere Christopher Kero Nyum, aweledwe chibonezo cha kalabu ulivanyolo musangu kwa kutemula abana bana kusomeo lia gaba Ali Childhood Development Center okumuka muvi omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka yasomeddo kere chibonezo chino mukoti yabadde kubyeko bugule yabadde tudde gaba temulino jeria dizibwa chibonezo chino cha sanyude abatuuze abadde bagoberera musango guno okumala ebbanga lyo sabiti satu lye gumaze nga guulirwa nga bangi bategeeza nti ekyabadde kyebadde baagala era nga kye kijja mu kikolwa Okero kye yakola. Wabula omulamuzi Kawuka yategeeza nti Okero wa ddembe okujulira ensala eno mu kkooti ejulirwamu mu nnaku 14 okuva kkooti lwe yamusomedde ekibonerezo kino. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala omusango okuwulirwa mu kitundu kye gwaddizibwamu ng'era essiga eddamuzi lyavaayo n'enkola eno n'ekigendererwa ky'okusobozesa bannayuganda okwanguyirwa okufuna obwenkanya. Kati Frank Baine ayogera ekitongole ky'amakomera mu ggwanga lino atubulidde ekiddako oluvannyuma lw'ensala eno.
Ono bamusali dogukufa amateka kagamba ndagenda kujulira mukote julira bwamara kujulira ijeje bayita court of appeal court of appeal webe kiriza kanyane high court era ajja kweyongera ajulire mu court ensukulu mu je bayita supreme court kati awabasigaziza chance emu oba omukulembeze w'eggwanga amusonyiwa oba namusayiningira netubuteeka kukalaba president bw'aba amaze okusayininga kitwala esaawa nsavu mu bbiri ng'avuddewo